Between school na career ni kubalance, cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life from a school I career, bitch I made like 4M. Goja sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibakwa nasikia, approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager, na wanaanza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrandi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet lag, so I don't give a fuck.
Ati don't mind me, niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kamsai, kata inadai na tenje inadai, lakini usoke mita kamsai. Na sina ID na bonza akiuliza we msho nita kamsai. Nita
Uku farm joni moku chu ching ching. Mimi na jeredu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya sindo real deal. Zenu bana ziko chini sindo ma kingpin. Chuma ila lendani kaina 15. Mama unipaganji yona ita pimpin. Konyolo cup bana we drinking. Nimefunga kilemba kama sing sing. Unabanja sana kuna venye unanipiska mkojo. Power puff girl mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come farm na iko niko 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 na magune. Mbaka situ kidigitha mitambo yo haga. Na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njicho tafambo.
Niko club na mapengu anataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Kata inadai na tenje inadai, lakini usoke mita kamsai. Na sina ID na bonza akiuliza we msho nita kamsai. Nita kamsai.